Exodus 25, verse 1. UJehova wayesekhuluma kuMose ethi, verse 2. Yisho kubantu abayizwayele ukuba bangithabathele umnikelo kubo bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma anothabatha umnikelo wami. Verse 3. Yilo umnikelo eniyakuthabatha kubo, igolide, nesiliva, nethusi. Verse 4. Nokuluhlaza, nobubende, nokubovu nelinene elicolekileyo, noboya bezimbuzi. Verse 5. Nezikhumba ezibomvu zezinqama, nezikhumba zamatahasi, nemithi yomtholo. Verse 6. Namafutha okukhanyisa namakha, amafutha okugcoba, nawempepho ethaphukayo. Verse 7. Namatshe amashohamu namatshe okufaka, awengubo yamahlombe nawesihlangu sesifuba. Verse 8. Mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo. Verse 9.
Njengakho konke ngikutshengisa khona, njengesifanekiso setabanakele, nangesifanekiso sempahla yonke yalo, anoyenza njalo ke. Verse 10. Bakwenza umphongolo ngomuthi omtholo, ubude bawo bube izingalo ezimbili nengxenye, ububanzi bawo bube ingalo nengxenye, nokuphakama kwawo kube ingalo nengxenye.
Verse 11. Uyakunameka ngegolide elicwengekileyo, unameke ngaphakathi nangaphandle, wenzele udini lwegolide nxa zonke. Verse 12. Ukukhandela amasongo amane egolide wafake ezinyaweni zozine zawo, amasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo, amasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo. Verse 13.
Uyakuzenza izinto ngomuthi omtholo, uzinameke ngegolide.
Verse 14. Wozifaka izinti emasongweni asezinhlangothini zomphongolo ukuba uthwale ngazo. Verse 15. Izinti ziyakuhlala emasongweni omphongolo, aziyukususwa kuwo. Verse 16. Uyakufaka emphongolweni ubufakazi engikunika bona. Verse 17.
Uyakwenza isihlalo somusa ngegolide elicwengekileyo, ubude baso bube izingalo ezimbili nengxenye, ububanzi baso bube ingalo nengxenye.
Verse 18. Uyakwenza amakherubi amabili ngegolide, uwenze umsebenzi okhandiweyo ekugcineni kwesihlalo somusa nxa zombili. Verse 19. Ulenze elinye ikherubi ekugcineni ngalapha, nelinye ikherubi ekugcineni ngalapha, nenze amakherubi ekugcineni nxa zombili, abe kunye nesihlalo somusa. Verse 20. Amakherubi ayakwelula amaphiko awo ngaphezulu, amboze isihlalo somusa ngamaphiko awo, abhekane ngobuso, ubuso bamakherubi buyakubheka isihlalo somusa. Verse 21. Uyakusibeka isihlalo somusa phezu komphongolo, ufake emphongolweni ubufakazi engakunika bona. Verse 22. Ngiyakuhlangana nawe khona, ngikhulume nawe ngiphezu kwesihlalo somusa emkhathini wamakherubi amabili aphezu komphongolo obufakazi. Ngakho konke engiyakuyala ngako ukuba ubatshele abantwana bakwa-Israyeli. Verse 23.
Uyakulenza itafula ngomuthi omtholo, ubude balo bube izingalo ezimbili, ububanzi balo bube ingalo, nokuphakama kwalo kube ingalo nengxenye.
Verse 24. Uwolinameka ngegolide elicwengekileyo, ulenzele udini ngegolide nxa zonke. Verse 25. Ulenzele usiko olulingene nesandla ngobubanzi nxa zonke, ulwenzele usiko udini lwegolide nxa zonke. Verse 26. Ulenzele amasongo amane ngegolide, uwafaka amasongo emagumbini omane asezinyaweni zalo zozine. Verse 27. Amasongo ayakuba ngasodinini abe izindawo zezinti zokuthwala itafula. Verse 28. Wozenza izinti ngomuthi womtholo, uziname ngegolide ukuba itafula lithwalwe ngazo. Verse 29. Wenze nezingqwembe zalo, nezinkezo zalo, nezindebe zalo, nezinkamba zalo, zokuthela uzenze ngegolide elicwengekileyo. Verse 30. Wobe kanjalo phambi kwami etafuleni isinkwa sokubukwa. Verse 31. Wolwenza uthi lwezibani ngegolide elicwengekileyo, uthi lwezibani olwenziwe ngomsebenzi okhandiweyo, nesiqu salo namagatsha alo, izimbizana zalo, namasumpa alo, nezimbali zalo, konke kube kunye nalo. Verse 32. Makube khona amagatsha ayisithupha aphuma ezinhlangothini zalo, amagatsha amathathu othi lwezibani aphume kolunye uhlangothi lwayo, amagatsha amathathu othi lwezibani aphume kolunye uhlangothi lwalo. Verse 33. Izimbizana ezintathu ezifaniswa nezimbali zemila limondi zibe kwelinye igatsha, isumpa nembali, izimbizana ezintathu ezifaniswa nezimbali zemila modi zibe kwelinye igatsha, isumpa nembali makube njalo kuwo onke amagatsha esithupha aphuma othini lwezibani. Verse 34. Othini lwezibani kuya kuba khona izimbizana ezine ezifaniswa nezimbali zemalimondi, amasumpa azo nezimbali zazo. Verse 35.
Kube yisumpa phansi kwamagatsha amabili libe kunye nalo, nesumpa phansi kwamaya amagatsha amabili libe kunye nalo, nesumpa phansi kwamaya amagatsha amabili futhi libe kunye nalo, kube phansi kwamagatsha ayisithupha aphuma othini lwezibani.
Verse 36. Amasumpa alo namagatsha alo akuba kunye nalo, kube kunye konke okwalo, kube ngokomsebenzi okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. Verse 37. Uholwenzela izibani eziyisikhombisa, izibani zalo zibeke ukuba zikhanyise phambi kwalo. Verse 38. Izizenze zalo nezitsha zalo zinsizi mazenzwe ngegolide elicwengekileyo. Verse 39. Malwenziwe ngethalente legolide elicwengekileyo kanye nazo zonke lezi zinto. Verse 40. Bekisisa ukuba uzenze ngesifanekiso sazo owaboniswa sona entabeni.